iwanja kwa tebo. Matima nangu kumisinga, kuna mwaka kwa fe. Tupo chanze na weza.
Chukira
Hazari wabungu wala
la.
Forever
Chukira zena nyuera.
Masiba mbua
unaro kingira. Zena nyuera.
Manyobo wali wolu nakulwe nsoboro kumala kuhotoli
Kukenze.
Simanyobo wali wolu nakulwe ndomo zake jali.
Kukenze.
Aswe mabebe hati
hati
bakura wati mdino
hati.
She's only my darling.
Kazi vuja kaye kanzi chanja waza kuzi waya. Chukira
Nazari wangu wala
la.
Forever
Chukira zena.
Siva mukua
unaro kingira
o
zena nyera
o waliona.
Kavirina
go wange mama, kuweke, zena nywera. Masiba mugua, unaro kingira, zena nywera. Kavirina go wange mama.